Ngiyanibingelela ekseni kwinhlanhla kimi ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani. Ngiyacela singaqhubeki ukuthi sivale amehlo. Baba wethu usezulwini, siyabonga kakhulu leli thuba esinalo lokubukisisa izwi lakho. Nkosi, ngiyavuma kakhulu namhlanje ukuthi ngiyakudinga kakhulu. Nkosi, namhlanje impela angifisi ukushumayeza abanye, kodwa kunalokho ngifisa ukucobelela izwi lakho. Nkosi, sibukisise izwi lakho, ukhulume nami, ukhulume nathi sonke. Ngoba Nkosi, kuyiqiniso kuyilokho ukuthi siyakudinga sonke kakhulu. Ngiyacela Nkosi, ukhulumisane nathi manje, ukhulumisane nami nabo bonke abazolalela. Nkosi, ukhulume lokho kusenhlizweni yakho. Nkosi, sivezele lapho sinamaphutha khona, sivezele Nkosi lapho singenzi kahle khona. Nkosi, sinikeze izinhliziyo ezinokuthobeka, izinhliziyo ezidabukileyo, sinikeze Nkosi ukuphenduka. Nkosi, sinikeze ukukholwa ukubheka wena nokuqulwa. Nkosi, sicela ube nathi, cela usize, cela ukukhulumisane nathi ngenxa yegama lakho. Amen. Cela ukuthi siqhubeka ngokubukisisa intshumayelo wenkosi uJesu wasentabeni kokukaMathewu isahluko sesihlanu sukela kuverse 20. Kokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli ukwababhali nokwabafarisi, anisoze nangene embusweni wezulu. Verse 21, kokukaMathewu 5:21. Nizwile kwathiwa kwabasendulo, ungabulali. Ilowo nalowo ubulalayo uyakuba necala lokwahlulela. Kepha mina ngithi kini, ilowo nalowo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulela. Noshoyo kumfowabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini. Noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo. Ngakho-ke xa uletha umnikelo wakho e-altari ukhumbula lapho ukuthi umfowabo unamagqubu nawe, shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altari, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uza unikele umnikelo wakho. Shesha uzwane nalowo nolwa nawe. Nisesendleleni funa olwa nawe akunikele kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini, uphonswe etilongweni. Ngiqinisile kithi kuwe, kawusoze uphuma khona uze ukhiphe ifading lokugcina. Cela ukuthi sigcine lapho okwamanje. Nikhumbula iNkosi Jesu wathi, uma ukulunga kwethu kungadluli kukho ukulunga kwabafarisi nababhali, asoze sangena embusweni wezulu. Kumbulani ukuthi labo babengabantu ababengabaholi baleso sikhathi, abantu benkolo ababebukelwa phezulu, kucabanga ukuthi yibo abangcwele labo, yibo abagcina umyalo kaNkulunkulu. Kodwa iNkosi uJesu wathi, uma ukulunga kwethu kungadluli kubona, ngeke sibone umbuso kaNkulunkulu. Wayeseqhubeka ke echaza ke wathi, nizwile kwathiwa kwabasendulo ungabulali, ilowo nalowo obulalayo uyakuba necala lokwahlulelwa. Ngamanye amazwi uyasitshela ukuthi alright, angiqeda kuqala, kepha mina ngithi kini, ilowo nalowo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulelwa. Noshoyo kumfowabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini. Noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo. Ngamanye amazwi uyasitshela ukuthi akusikho kuphela lokho esikwenzayo okusemqoka, futhi asikwazi ukuthi sizilandulela noma sisincome sithi hayi mina angimubi koba angaze ngibulale umuntu. Wathi akusizi lutho kungabulali umuntu koba nansi indaba elisemqoka ukuthi uthi ilona lo othukulethelela umfowabo uyakuba necala. Noshoyo kumfowabo ukuthi isilima noma isiwula uzoba necala. Ngamanye amazwi lokho esinakho enhlizweni nesikhulumayo ilokho okungakusilahla. Okokuqala uthi othukuthelela umfowabo uyakuba necala. Manje ke niyakhumbula ukuthi intshumayelo wasentabeni iNkosi uJesu wayiqala kanjani, wathi babusisiwe abampofu emoyeni. Washo futhi ukuthi babusisiwe abamnene. Ngamanye amazwi babusisiwe abazibonela bona ukuthi banesidingo. Babusisiwe labo abathobekileyo. Babusisiwe labo asebazibonelwa ukuswela kwabo ukuthi baswele kangakanani. Manje ke bahlobo, uma kuthi sengibonile ukuthi mina ngiswela kangakanani, uma sengibonile ukuthi kwamina sengone kangakanani, ngeke kube lula ukuthi ngimthukuthelele umfowethu uma esewona. Ngeke noma beona kangakanani, anginakudinwa ilokho ngoba ngizokhumbula ukuthi nami ngonile, ngizokhumbula ukuthi nami ngidinga umusa kaNkulunkulu usuku nosuku. Angiza kuba nolaka kubantu abangizungezile, ngisho kubantwana bami angizoba nentuthelo ngoba ngizokhumbula ukuthi nami isikhathi ngimusha ukuthi benginjani, bengihlupha kangakanani, benginamaphutha kangakanani. Uma sengazibonela ukuswela ubumpofu bami, ngeke ngibe nolaka komunye umuntu. Niyakhumbula esikhathi abafarisi balethe lo wesifazane obanjiwa ekupingeni, wamletha enkosini uJesu, wathi umthetho kaMose wathi onjalo makakhandwe ngamatshe. Bambuza bathi wena uthini? Inkosi uJesu wathi ongenasono akaphonse itshe lokuqala. Wathi lo ongenasono kube uye ophonsa itshe lokuqala. Nizokhumbula ukuthi bonke behlatshwe unembeza, bahambe bamuke sukela kwabadala kwaze kwaba abancane. Abadala ilabo abanezono eziningi ngoba ibona sebaphila isikhathi eside. Kwaba ibona balahlwa kuqala unembeza, bamuke bahambe. Ekugcineni inkosi uJesu wasala yena yedwa. Wayesethi kulo wesifazane wathi nami angikulahli, kodwa wathi hamba ungaphindi uwone. Yabona inkosi uJesu yena wayenelungelo lokuthi amthukuthelela lo wesifazane. Kodwa akazange amthukuthelela, akazange ngisho amlahle, kodwa wathi angikulahli, wathi kodwa hambe ungaphindi uwone. Bazalwane, inhliziyo yethu kufanele kube leya nhliziyo, hhayi yokulahla, hhayi yokuthukuthelela, kodwa yokusiza, yokuvusa, yokukwakha abanye abantu. Inkosi uJesu waye naleya nhliziyo, inhliziyo elinesihawu okuyisimanga ukuthi sifunda ngayo ukuthi asinayo umpristo omkhulu ongenakuzwelana nathi, kodwa walingwa njengathi kodwa akazange one. Ingakho singaye ngesibindi esihlalweni somusa kuba unesihe ngathi uyazi ukuthi kuyini ukulingwa. Manje kangakanani-ke thina esesona bekumele ukuthi sibe nomusa kwabanye abantu, bekumele ukuthi sibe nokubathethelela, singabathukutheleli. Uma sifunda kwabaseKolose abasekolose 3 verse 21 sorry abasekolose 3 verse 12 sorry gakho ke njengabakhethiwe bakankulunkulu abangcwele nabathandekayo imbathani yobubele benhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubheka kade ukubhekezelela abanye nibekezelelane nithethelelane uma umuntu enensolo ngomunye njengoba nenkosi yanithethelela yenzani njalo nani kepha phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela ithi njengabakhethiweyo bakankulunkulu abangcwele nabathandekayo yembathani ububele benhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubheka kade nibekezelane nithethelelane uma umuntu enensolo ngomunye njengokuba nenkosi yanithethelela yenzani njalo nani njengoba inkosi yasithethelela thina sawukelwa asithethelele abanye bazalwane ilokho nje okokuqala okusenhlizweni yami ukuthi uma sibuka abanye abantu ngisho labo abasonile ngisho labo abasihluphayo ngisho labo abasizingelelayo ngisho labo abasiphatha kabi masingabathukutheleli masingabe nequbu ngabo kodwa masibe nenhliziyo le inkosi uJesu wayenalo lokuthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo inkosi uJesu ekungasekugcineni wasehluko verse 43 washo ukuthi nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu nibabusise abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekela abanizingelelayo ukuba nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini inkosi uJesu uthanda umakhelwane wakho thanda ngisho isitha sakho busisa abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekela abanizingelelayo sithina sinaleya nhliziyo ilokho esikwenzayo siyabakhulekela abasihluphayo siyabakhulekela ngothando siyabathanda na bazali bomama bobaba siyabathanda ngisho abantwana bethu abasihluphayo abantwana bethu mhlawumbe abasikhulumisa ngisho kabi thina siyabakhulumisa kahle nasi labo abasi qalekisayo siyababusisa na siyabafisela izibusiso zikaNkulunkulu inkosi Jesu wathi ningaqalekisi busisani amagama esiwakhulumayo ngisho kubantwana bethu amagama anjani amagama yokubaqalekisa amagama lokuthi sibafise lokubi amagama lokuthi sibabiza ngezinto njengezifebe nezidakwa nezinto ezinjalo amagama esiwakhulumayo kubona ilawo noma siyakhuluma amagama awakhayo amagama yokubabusisa yokubafise lokuhle amagama yokubakwakha nalapho benze khona okubi ukuthi sibasize ngothando sibaveze ukuthi bekungafanele ukuthi bayahamba leya ndlela kobo uNkulunkulu uyabathanda nathi siyabathanda sibafisela isibusiso sikhuluma amagama yokwakha na noma sikhuluma amagama yokubidliza inkosi uJesu wathi ilona lo othukuthelela umfo wabo yokuba necala lokwahlulela noshoya kumfo wabo ukuthi isilima uyakuba necala emphakathini noshoya ukuthi isiwula uyokuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo thina sikhuluma amagama anjani bazalwane kwabanye abantu thina esingabazali sikhuluma amagama anjani kubantwana bethu na nani bantwana nikhuluma amagama njani kubazali benu na amagama yokuhlonipha amagama amahle noma amagama yokuqalekisa ngisho kosisi bethu obuthi bethu sikhuluma amagama anjani kumakhelwane bethu kumzalo abazalwane bethu siyababiza ningesilima nangamanye amagama amabi na bazalwane bekungafanele ukuthi kube njalo inkosi uJesu wathi lezi zono ulimi lo okhuluma amagama anjalo angafanele angemahle kufana no kufana nesono sokubulala uma sifunda izwi eliqondene nabazali nabantwana kwabaseFeso 6 bantwana lalelani abazali bene enkosini ngokuba lokhu kulungile yazise uyihlo nonyoko okungumyalo wokuqala onesithembiso ukuze kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni nani boyise ningabathukuthelise abantwana benu kodwa nibondle ngokuyala nangokuqonda kwenkosi ithi iBhayibheli bantwana lalelani abazali bene enkosini ngoba kulungile futhi yazise uyihlo nonyoko ongumyalo wokuqala onesithembiso ukuze kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni umuntu omusha indlela yokuqala ukuphawuleka ngayo ukuthi uyabazisa abazali bakho indlela obakhulumisa ngayo uyabakhulumisa ngenhlonipho noma uyabakhulumisa noma kanjani ubakhulumisa ngamagama alimazayo amagama ahlabayo na nathi thina esingabazali abantwana bethu sibakhulumisa kanjani siyabakhuluma mesa ngamagama okubalimazayo okubashiya namanxeba mhlambe sibashiya sebe namagqubu sebe sithukuthelela sebengasasifuni nokusifuna ngoba ithina esabalimazayo na kune vesi kwabase encwadi yezaga isahluko 12 verse 18 lapho kusho khona ukuthi bakhona abaphahluka njengokuhlaba kwenkemba kepha izilima mi zabahlakaniphileyo ziyimpiliso Isaka 12 verse 18 bakhona abaphahluka njengokuhlaba kwenkemba kepha izilimi zabahlakaniphileyo ziyimpiliso bakhona abaphahluka njengokuhlaba kwenkemba bakhona abantu abakhuluma nje kalula bengacabanganga bakhuluma futhi nje amagama ahlaba ayo amagama alimazayo amagama ashiya umuntu enenxeba ngesinye isikhathi ngisho iminyaka umuntu uzoba namanxeba nxeba kungenzeka ngisho ukuthi abantwana bethu sibashiya ngamanxeba izinto abazohlala njalo bekukhumbula ukuthi ubaba wami wakhuluma kanje ubaba wami wakhuluma mhlambe ephatheke kabi wabele wakhuluma nje igama elalimaza abazalwane nami sengakwenza lokho ngakhuluma amagama alimazayo kubantwana bami futhi ngomusa ngikwazi ngiyile kubona ukuthi ngiyoxolisa kodwa manje anginilahli ekukhulumeni kwami ngiyanisiza futhi ngifisa nami uNkulunkulu angisize ukuthi ngiqhubeke ngisihlole uNkulunkulu aqhubeke angisize angibezele nalapho lezinto engingakawalungisi futhi lapho ngisakwenza kabi khona namanje uNkulunkulu angibezele adale kimi ukuphenduka ngoba kukho leli zwi liyasho ukuthi kukhona abaphahluka njengokuhlaba kwenkemba kepha izilimi zabahlakaniphileyo ziyimpiliso bazalwane sinolimi olunjani ngicela ukunikhumbuza leya ndaba yalo mfana igama lakhe bekuThomas ebusuku waba nephupho waphupha ezwa abantu bekhala ephusheni lwakhe wasukuma wangena ngase-sitting room uma engena khona wabona kulele abantu abathathu phansi bewophikazi benamanxeba yokuhlatshwa bebezo bekhala kabuhlungu uma ebukisisa kahle wabona ukuthi behlatshiwe wababona futhi libangobani wabona uyedwa uma wakhe uyedwa usisi wakhe or no 10 years, or yet to wakhe no 6 years. Because umama wakhe uhlatshiwe la ngase la eduze kwenhliziyo kunenxebe elikhulu nosisi wakhe engalweni yakhe ubuthi wakhe ebusweni beyopha waba nokuphatheka kabi wathi kazi ubani okwenze lokho. Kwabakhona indoda okhulumayo kuye owamtshela ukuthi uwe okwenzile lokho. Wabuza ukuthi kanjani, wathi anginayo ngisho umese bengakwenze kanjani. Wamkhumbuza wathi uyakhumbula izolo nisegadini nisebenza usisi wakho ubethe uyakusiza akuthwalela amanzi, wena wawusumkhulumisa kabi wathi hayi angidingi ukusizwa intombazane mina. Wamlimaza wamhlaba kabuhlungu engalweni yakhe kopha wathi indlela alimele ngayo kuzoba nzima kuye ukuthi aphinde aphakamisa ingalo yakhe ukuthi akusize. Wathi ngesikhathi uyakhumbula nje uma wakho ngesikhathi esethi uyakusiza ukuthi wamkhulumisa kanjani. Wathi le ukuhlaba kwakho kwenkemba yomlomo wakho cishe kwamshaya inhliziyo, cishe wafa. Indlela omlimaze ngayo nobuthi wakho ngesikhathi usumkhulumisa wamlimaza ebusweni kabuhlungu. Bazalwane, indaba-ke eliyiqiniso ukuthi thina singasho ukuthi silungile, singabukela phansi abantu abasemajele ababulale abanye abantu. Kodwa phambi kankulunkulu bazalwane, nathi sinecala elinzima ngoba sakhuluma amagama alimazayo, sakhuluma amagama ahlabayo. Thina hlambe esingabafundisi sesakhuluma ngisho amagama kubantu nakubantwana babantu okwabalimaza, okwabahlaba, okwenza ukuthi baphelelwe ithemba, okwenza ukuthi bashiya phansi ukukholwa mhlambe ngenxa yethu. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasisiza asivezele ukuthi ulimi lwethu lunjani. INkosi uJesu washo kuMatthew 12 isehlo 34 ingxenye yokugcina, kokuba umlomo ukhuluma ngokucicima kwenhliziyo. Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebeni yakhe enhle, nomuntu omubi ukhipha okubi engcebeni yakhe embi. Kepha ngithi kini, amazwi onke ayize abawakhulumayo abantu bayakuzilandulela ngawo ngosuku lokwahlulela. Kukuba ngamazwi akho uyakuthethwa, nangamazwi akho uyakulahlwa. Bazalwane, amagama ethu thina sikhuluma kalula nje singacabanganga, kodwa lawa amagama uNkulunkulu uyawakhumbula ukuthi sizowalandulela ngawo ngosuku lokwahlulelwa. Kanti okubuhlungu ukuthi amagama esiwakhulumile mhlambe kukhona abantu okubalimazile, kuze kube namhlanje la magama bayawakhumbula kodwa thina sesiwakhohliwe. Labo bantu behamba benamanxeba kodwa thina siphila kungathi akho nkinga, siphila nje kungathi singamakholwa amakhulu kodwa kukhona abantu abakhala izinyembe ezingathi. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasisiza, kwangathi angangisiza nami, angikhumbuze lapho ngingenzanga kahle khona kakhulu ngolimi, angisize ukuthi ngikulungise. Uma siqhubeka-ke sifunde ukuthi kakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-altari, ukhumbula lapho ukuthi umfowabo unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altari, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andi kuba uze unikele umnikelo wakho. Izwi leNkosi lithi, ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-altari, ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altari, uhamba kuqala ubuyisane nomfowenu andi kuba uze unikele umnikelo wakho. Bazalwane, izwi leNkosi liyasho ukuthi akathokozeli ngamanye amazwi umnikelo wethu ukuthi ayisilethayo e-altari, akathokoziswa ukukhonza kwethu ukuya kwethu enkonzweni ukumdumisa uma kuthi kukhona umuntu onequbu ngathi uma kukhona umuntu olimele ngenxa yami uthi ke inkosi shiya umnikelo wakho phambi kwe-altari uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andukuba uze unikele umnikelo wakho bazalwane kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi sibe naleso sifiso sibe nalokho enhlizweni ukuthi ngifise ukubuyisana nalabo engibalimazile bazalwane kwangathi uNkulunkulu angasinikeza inhliziyo nokuthoba ngoba okubuhlungu-ke iBhayibheli ithi inhliziyo yomuntu imbi iyakhohlisa kunezinto zonke kubuhlungu ukuthi thina kaningi siyabona nje amaphutha kwabanye abantu sifisa sithi ibono kufanele beza kimiqala bayoxolisa kodwa thina asifisi ukuzithoba sibona nje ibona banephutha kodwa amaphutha ethu asiwanaki kodwa manje ke izwi likaNkulunkulu yasitshela uma ngikhumbula ukuthi umfowethu unequbu ngami angihamba ngiyolungisa angikhohlwe lokho yena akwenzile angihambe mina ngiyolungisa okwami bazalwane kusemqoka lokho kungenye indlela ngisho kubantwana bami noma kobani uma angikhohlwe lokho bona bakwenzile okungafanele angihambe mina ngiyokulungisa okwami okuyisimanga futhi okuyiqinisa ukuthi kaningi uma mina ngilungisa okwami kuyilapho nalo muntu elungisa okwakhe kodwa kuba mina engilikholwa mina engingumzali obekufanele ukuthi ngibe ngopheleleyo kuba mina ngiyonile lokho kudala ukuthi lo muntu noma lo mntwana engakwazi ukulungisa okwakhe ngoba lokho engikwenzile kukuyisithiyo kuye kukuyamsusa kimi kukwakhe udonga phakathi kwami naye kodwa uma mina ngiziyehlise ngilungise futhi ngesinye isikhathi asiboni isho amaphutha ethu noma sibona nje okuncane kuhle ukuthi siye kulo muntu onequbu ngaye futhi siye nokokusithoba futhi sixolise lokho esikwaziyo futhi bese simcele simbuze sithi mzalwane kukhona okunye onakho noma mntwanami kukhona inokunye lapho ngakulimaza khona noma lapho ngakuphatha kabi khona bese ngibe nendlebe yokulalela bese ngingabe nokuzilandulela ngoba ayi thina sishesha kabi ukuzilandulela sicela ama-excuse kodwa asiboni amaphutha ethu futhi okuyinkinga ukuthi kaningi asiboni ngendlela lo muntu ebona ngayo asizwa ngendlela yena owayezwa ngayo ngoba yena akezwi ngendlela esiqondile mhlawumbe ngesinye isikhathi asiqondanga ukumlimaza kodwa yena indlela wayeizwa ngayo kumlimazile manje kuhle ukuthi simcele uNkulunkulu ngisize ukuthi ngibone ngendlela yena abona ngayo ngisize ukuthi ngizwe ngendlela ezwa ngayo bese ngiziyehlisa ngithi mzalwane wami ngithi mntwanami ngithi baba wami ngithi bani ngithi ngicela ungithethelele kakhulu lapho ngalokho engikwenzile noma ngalokho engikhulumile siziyehlise bazalwane singabe nale yanhliziyo ukuthi kufanele ukuthi naye axolise naye yena axolise kuqala kodwa ngibe nale yanhliziyo okwami nje ukuthi ngilungise okwami okwakhe ngizoshiyela enkosini vele ngimthethelele lokho akwenzile futhi ke sinsikathi kuhle futhi vele iBhayibheli kufanele sithethelele kodwa ngesinsikathi kuhle ngisho kumtshela umuntu ukuthi ngimtshela ukuthi ngikuthethelele ngicela nje ukukutshela ukuthi ngikuthethelele ukuze ukwazi sibathethelele abanye abantu talks okwethu kakhulu ukuthi silungisa okwethu shesha uzwane nalo nolwa nawe nisesendleleni funa olwa nawe akunikele kumahluleli umahluleli akunikele esikhonzeni uphonswe dilongweni ngiqinisile ngithi kuwe awusozo waphuma khona uze ukhiphe ifading lokugcina lage kuthinta uma kukhona olwa nathi mhlambe kukhona ngikwenzile okungafanele manje kukhona ke olwayo nami manje ke izwi liyasho ukuthi angisheshe ngibuyisane naye angisheshe ngiyoxolise angisheshe ukuyilungisa leya nto mhlambe kukhona umuntu engamtsheleka kuyimali ngangayibuyisi manje ke yena uselwa nami angizame ukusemandleni ukuthi ngiyibuyise le nto noma at least ngixoxisana naye ngimtshela ukuthi mhlobo wami ngizoyibuyisa ngicela ungibekezelela ngisaxakekile kwamanje kodwa ngicela ukuthi noma ngiyibuyise kancane kancane no iBhayibheli ithi asikwenze okusemandleni ethu ukuthi sibuyisane lapho umuntu elwa nathi lapho nekubungathi ukuthi sibuyisane naye kakhulu-ke uma kuthi besinephutha thina asilungise amaphutha ethu kwabaseRoma 12:18 liyasho uma kungenzeka ngokwenu kuhlalisanani ngokuthula nabantu bonke kwabaseRoma 12:18 uma kungenzeka ngokwenu kuhlalisanani ngokuthula nabantu bonke ningaziphindiseli nabathandwa kodwa dedelane ulaka ngokuba kulothi ukuthi ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina isho inkosi isho inkosi kepha uma isitha sakho silambile sibe sidla uma somile siphuzise ngokuba ngokwenza lokho uyakuba umfumbela amalahla abudayo ekhanda laso unganqotsho ngokubi kodwa nqobo kubi ngokuhle kwabaseRoma 12 lokho kusukela kuverse 18 uma kungenzeka kokwenu uhlalisanani nokuthula nabantu bonke kwabaseRoma 12 liyasho ukuthi zamelani ukuthula nabantu bonke kanye nokungcweliswa ongenakho ngeke abone inkosi zamelani ukuthula nabantu bonke uma kungenzeka kokwenu uhlalisanani ngokuthula nabantu bonke ningaziphindiseli ninabathandwa ma-awu bazalwane iqubo alifuneki kumzalwane kangakanani-ke kakhulu kangakanani akufuneki ukuphindisela inkosi uthi ulaka lungokwakhe uye ozophindisela uma sekudingakala kodwa-ke okwethu kabazalwane ukuthi sibafisele abantu umusa sibakhulekela abasilimazile abamelene nathi abazingelelayo sibakhalela enkosini ukuthi bahawukele ibaphe ukuphenduka futhi-ke okwethu ukuthi sibaphathe kahle uma isitha sakho silambile sibe sihle noma somile siphuzise asibenzele okuhle labo abasenzele okubi ngokuba ngokwenza lokho uyakube umfumbela amalahla abuthayo ekhanda laso uma uwenza kanjalo ekugcineni uzoba namahloni ngalokho akwenzile okubi kuwe bazalwane asiqhubekeni ithi unganqotshi okubi kodwa nqoba okubi ngokuhle asinqobe okubi ngokuhle senza okuhle kubantu bonke asibaphathe kahle abanye abantu ngisho izitha zethu asibenzele okuhle sibathethelele sibakhulekela kwangathi uNkulunkulu bazalwane angasisiza kakhulu kulesi sitho esilulimi bazalwane uNkulunkulu asawukele ukuthi ulimi lwethu lungafani nekhemba elibahluka elihlabayo bazalwane kodwa ulimi lwethu kungathi kungaba ulimi oluphilisayo uma sikhuluma nabanye abantu sibakhe uma sikhuluma nabantwana bethu sibakhe sibasondeze kuwe sibasondezwa nakithi kukhule uthando phakathi kwethu nabo ngolimi ngoba singasebenzisa ulimi ngendlela ukuthi kulethe ukubidliza kulethe ukuhlukana futhi phakathi kwethu nabantu uNkulunkulu asinikeze bona bazalwane kusemqoka ukuthi sithande kuqala yebo uNkulunkulu kodwa-ke kulandela lapho sithanda umkethu sithanda abantwana bethu Ibo labo abaseduze kwethu uNkulunkulu asinikeze bona. Bekumele ukuthi sibathande kakhulu, bekumele ukuthi sibakhulekela, bekumele ukuthi sibavezele umusa, sibavezele ukubekezela. Bese-ke kulandela lapho-ke nabantu bonke. Kodwa kakhulu-ke bazalwane, inkolo iqale ekhaya. Bazalwane, futhi-ke kuyabonakala ukukholwa kwethu uma izinto sezonakala. Ngamanye amazwi, uma kuthi phela kululu kuba ikholwa uma abantwana bami benza kahle, bengithokozisa, belalela. Lapho-ke ayikululu ukuthi ngibe ikholwa. Kodwa-ke uma abantwana bami bengangilaleli, sebeyangiphoxa, sebenza okunye, eyikuyilapho-ke kuhlola impela ukuthi ngiyakholwa impela na. Kuyilapho-ke kuzobonakala ukuthi ulimi lwami lukhuluma yini, likhuluma lokho okuzophilisa noma likhuluma lokho okuzobidliza, okuzoyona indaba kakhulu. Kuyilapho kuzobonakala ukuthi ngiyakhuluma ngolaka, amagama ahlabayo, noma ngiyakhuluma ngomusa, ngomoya kaNkulunkulu, amagama azoletha impilo. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza kakhulu. Bazalwane, kwangathi angangisiza nami kakhulu. Ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, siza kuwe ngokusithoba, sisiyavuma ukuthi sisonile kakhulu. Ngisho incwadi kaJakobe liyasho ukuthi uma umuntu engoni ulimi ungumuntu ophelele, kodwa liyasho ukuthi sonke siyona kaningi, sonke siyona. Nkosi, siyacela ukuthi usisize lapho sone khona. Nkosi, usivezele udala kithi ukuphenduka. Usisize ukuthi sibuyisane nabantu esibalimazile, siziyehlise, sixolise. Nkosi, sisize. Ngiyacela ungisize nami kakhulu, ukusebenza kokujulileyo enhlizweni nasempilweni yami. Nkosi, ngikhulekela nabazalwane bonke, ngikhulekela abantwana bethu, sikhulekela abantwana bethu. Nkosi, sikhulekela ngisho abazukulu balabo abanabazukulu, ngikhulekela omakhelwane bethu, ngikhulekela abantu bamabandla bonke. Nkosi, sebenza kithi nasonke, Nkosi, ukuthi sibe nomoya wakho, ukuthi sibe sizalwe ngomoya wakho. Kube khona impela ubunye, kube khona ukuthandana, kube khona ukuzwana, kube khona ukubusisa, ukuthi umunye abusise omunye. Nkosi, kungabe bekho ukuqalekisana noma ukukhulumisana kabi. Nkosi, ngiyacela ukuthi usize, sisize ukuthi sifane nawe, sikufuze. Ngiyacela ukuthi usebenze kokujulile ezimpilweni zethu nakuleli viki esizongena kuso. Nkosi, usivikele kukho konke okubi, usisize kukho konke ukuthi senze lokho kwintando yakho. Siyabonga kakhulu, Nkosi Jesu, ngezwi lakho eliphilisayo. Amen.